Blaze It Up Records, The Passion Hi-Fi, Engineer Blaze Madaf, taking you to the hip-hop lovers around the world. Hii ni yenu manzi. Producer kisha nipatie bonge la beat, ni lazima nipige freestyle kabla ya kuchora skit. Nakaa yule boy wa graffiti, bado niko swift na lift hip-hop a note higher, na yote ni gift. Basi wetambue jina F-U-N-Z-O, from way before niliwasho kwa sita, why let go? Kwa kasi mina chambua mafumbo na gumzo, zina flow nikizitundika kwenye hizi rose. Nimeifanya for more than a decade, na imesamba kila mitawa, shakubali kuwa me MC Bala. Kwenye kwanza anda nimekuja kuwasha tawa, lopagawa rauke na pia wacheki masaa. Apologies kwa nyinyi mafans for the delay, but anyway, sasa imefika ile payday. Wacha ijulikane niko hapa to say, no more obstacles, nime clear my way and I say,
napenda hip hop. Hini yenu wate munapenda hip hop. Kauna penda hip hop, sema oh yeah,
oh yeah,
sema oh yeah,
oh yeah.
Sema penda hip hop. Hini yenu wate munapenda hip hop. Kauna penda hip hop, sema oh yeah,
oh yeah,
sema oh yeah,
oh yeah.
Wengine wali niambia ni quit juu nimekuwa mzazi Baba Nash na Lem, lakini kwangu mziki na cheki ni kaza idi ya hizo kazi. Pia makash na Ben, nimekuwa makini kwa muda nikiogana zile nitarez kwa ngazi. Bila kurush kwa game, ni hip hop unlimited, siyo bundles wala sandals na niwazi. Kuna bash na musini blame, muna teka nini sasa wase? Kama siyo realness na matruth kwa mayuth na utawacha jina gani kize? Ukitu hiyo business ya kushoot na kulut, wacha moto uwake juni wakati wa kufanya mambo. Tuliambiwa na kana mashaka tena kitambo. Life siyo sport, pesa ati utagamble, si utabaki ukimambo.
Asi napenda hip hop, hini yenu wate munapenda hip hop. Kauna penda hip hop, sema oh yeah,
oh yeah,
sema oh yeah,
oh yeah.
Asi napenda hip hop, hini yenu wate munapenda hip hop. Kauna penda hip hop, sema oh yeah,
oh yeah,
sema oh yeah,
oh yeah.
Nikimalizia rhyme moja ni lazima nitawapatia hadi beat itakapofifia. Na pia naamini munazingatia yale nimewaambia, kwani kwa mic najua niko clear bila spear. Kalamu ndo naitumia kuwazindulia mashairi ya kufurahia. Uisikize kwa matri kama we ni abiria, na kwa radio ukirequest bila shaka utaisikia. Wacha niongeze gia turbo kufungulia, na hiyo mutasikia mukiwa mumetulia. Itabidi raukia kitika umekalia, hakuna kukatalia hata bongo wame fagilia. Wafuasi wa hip hop pote na wasalimia, hili shamba bana lazima tutalipalilia, tupate mazao tele kisha tutashangilia, au sio? Tupa mbali fear.
Tunapenda hip hop, hini yenu wate munapenda hip hop. Kauna penda hip hop, sema oh yeah,
oh yeah,
sema oh yeah,
oh yeah.
Tunapenda hip hop, hini yenu wate munapenda hip hop. Kauna penda hip hop, sema oh yeah,
oh yeah,
oh yeah.
Oh yeah.